Yeah, tina tshifhinga tsho weḓela ndi mulinda studio a sa ḓivhi u fhelelwa fara tshigidi na tshigidi nga ni thuntsha nda badela flow isiki posa vho murepa si badela ndo ṱali fhesa u tonga mistiki dza India ndi unite na maafrika ra fhedza xenophobia na ndalela ni tshitalela ndi a ni pandela thi ṱoḓi ndeṅwe no rwa tsengwa kha vhaaluwa ri kho tamba casino mara sa kipa nga garaṱa ne ri dzula venḓa mara ṋama ri kho garaba they be sleeping on me mara zwino vha kho phaphama repa uru king ndi ri khaya hawe jaraṱa dzi line dzi tonga dza tesa ndi legendary sababa dzi fese dzo ḓalesa tonga sisini ya sama ndi tshi swika bitchini ndi ḓo rwiwa nga muya muya wo dudela depen u bva mozambikwi ndo fara venḓa repe mrepa farwa nga stress tshiitiswa madepe nne ndi kho ṅwala dzi fese ndi ba pangela mufhiso ngo vha dzhiela dzi fene muthu ḓo wa pinga jela si na dzi bife uri vha trende dzi postu vha do booster nne nga mpho ye nda fhiwa nga mzimu ndi ḓo vusa ndi kho shuma nga nḓila ine fene nda dzi fusha vhaimbi vha re na vhutsha hape a vha na future flow ina bama u tonga Will Smith flow ina bama u tonga Will Smith ndi ranga sa Obama ire ndi vuse country ndi boma sa Osama na Vladimir Putin songo vhuya na tanga mathai thai na luthihi panha vha khou ṱoḓa u ḓivha uri zwa u repa ndo sikona hani nda ri nne ndo to bebiwa hezwinoni sikoba malofani khila bomrepa vhafumulu tonga repa mocharani kha venḓa repa nanga repa na nne na vhakomu wana gai ungari ndi vhathu vha 4 mara ndi kho repa ndi ndoth ndi nga vha khila vha 4 none ndi nga vha khila vhoṱhe ndi kho soko tshintsha dzi flow nne ndi vhutshini mani vhone ndi kho vhafha muzika wanga vhapfha mrepo vhafha wawe veri u kho rasa ndi kho hasha sa sioni vha kho hasha vha kho losha vha kho tenda nne ndi vhasa nḓila ye nda fara yone ndi yone yone ine i ḓo ngisa hune nda kho yela hone nne thi kho ṱoḓo xedziwa nga ha vha vhavhi man a vha ṱoḓi ri tshi raisara ya matha ken flow in a bama u tonga Will Smith flow in a bama u tonga Will Smith flow in a bama u tonga Will Smith flow in a bama u tonga Will Smith.